Matiw sura sappo e jowe tati. Aya cappande ɗiɗi e go'o. Yaaki cappande tati e jowi. Misalu dow maccuɗo mo yaafaaki. Sey Bitrus ɓadi wi'i Yeesu, Moodibbo, ndo noye bandiraawo am e waɗanayam ko wooɗa e mi yaafanoomo nde jowe ɗiɗi? Yeesu nooti wi'i mo, naa nde jowe ɗiɗi tan, ammaa jowe ɗiɗi nde cappanɗe jowe ɗiɗi. Gam non ɗum nannditinay laamu Allah e goɗɗo laamiiɗo, giɗɗo lima njawdi muuɗum, ngondi jungo kuwanooɓe mo. Nde o fuɗɗi limuki ndi, sey ɗum waddani mo goɗɗo mo o tokkata nyamaande, ceede ɗe o waawata yoɓuki haa keerol jonde maako e duuniyaaru. Nde o tampi yoɓuki, sey laamiiɗo on waɗi ɗum soora mo e debbo maako e ɓiɓɓe maako e koo ɗume ko o woodi ngam ɗum yoɓa ceede ɗen. Sey maccuɗo on dicci yeeso maako, toriimo wi'i, waɗu munyal, mi yoɓete koo ɗume. Sey laamiiɗo on nani jurumɗum maccuɗo on yaafaniimo nyamaande nden yoofimo. Ammaa maccuɗo on e wurtaaki maako, o tawi goɗɗo mo o huudata, mo o tokkata nyamaande ceede, ɗe ɗum yoɓata kuwoowo to ngesa lebbi jowi. O ɗeɗɗimo daande, o wi'imo, yoɓam ko tokka e maami. Sey mo o huudata on, dicci toriimo wi'i, waɗanam munyal, mi yoɓete. Ammaa o wanyi, o waɗi ɗum maɓɓimo nder suudu cural, sey nde o yoɓi ko o tokkata mo. Nde higooɓe kuugal maako ngi'i non, ɓe nganni naa seɗɗa, sey ɓe njahi ɓe mbi'ika laamiiɗo on fuu ko waɗi. Sey laamiiɗo on noddi maccuɗo on wi'imo, an a maccuɗo kalluɗo, mi yaafanake ma fuu nyamaande nde tokkay maami, ngam a torakeyam. To haanaa en njurminanaa mo kuudata non no njurminiran maami? Laamiiɗo on nani monnere naa seɗɗa, o waɗi ɗum nangi mo, ɗum waɗa ka torriki mo, naa o yoɓi koo ɗume ko ɗum tokkata mo. Non nyaako am mo dow, waɗanta koo mo e mooɗon, mo yaafanaaki bandiraawo muuɗum e ɓernde go'o. Non no nanɗen, gaɗa Yeesu timmini ekkitinol muuɗum, dow no haani yimɓe ngaɗata, gam wartirki sumpo, gam narruki, to goɗɗo waɗani bandum ko wooɗa. Nde Bitrus nani ekkitinol ngol, sey wari to Yeesu, ƴamimo, wi'i, Moodibbo, ndo ne bandiraawo an waɗantayam ko wooɗa nden emi yaafoomo? Nde jowe ɗiɗi, Bitrus e nyuma dow ekkitinol Moodibbe attawra, gam e ɓe ekkitina wiiki, to bandiraawo maaɗa waɗaniima hakke nde go'o, yaafanamo nde ɗiɗi, yaafanamo nde tati, yaafanamo. Ammaa en nani Bitrus e ƴama, ko haa nde jowe ɗiɗi, bandiraawo am e waɗanayam ko wooɗa, o wara o toro, mi yaafoomo. Haa nde jowe ɗiɗi, ko nde noye haani mi waɗa ka yaafaaki bandiraawo am gaɗanoyam ko wooɗa? Bitrus ƴami annabi Iisa. Sey annabi Iisa wi'i Bitrus, naa nde jowe ɗiɗi tan ngatta ka yaafanaaki bandiraawo maaɗa gaɗanɗo maa ko wooɗa, ammaa yaafanamo jowe ɗiɗi haa nde cappanɗe jowe ɗiɗi. Annabi Iisa wi'i mo, naa nde jowe ɗiɗi tan bandiraawo maaɗa e waɗanma ko wooɗa ko e waɗanma leyfi, nden e mo toroma njaafoɗaamo. Njaafoɗaamo nde jowe ɗiɗi tan, ammaa yaafamo jowe ɗiɗi haa nde cappanɗe jowe ɗiɗi. Waato ɗum lima jowe ɗiɗi, jowe ɗiɗi, jowe ɗiɗi haa nde cappanɗe jowe ɗiɗi. To en kawti ɗuuɗorgal jowe ɗiɗi haa nde cappanɗe jowe ɗiɗi, en ɗari nayi e cappanɗe jowe nayi. To en iri moye neɗɗo waɗata ka waɗanki bandiraawo muuɗum laifi nde go'o, nde ɗiɗi, nde tati, haa nde ɗari nayi e cappanɗe jeweenayi e nyalaande go'o. Nden on ɗon neɗɗo mo ɗum waɗanta laifi e yaafoomo. Ko annabi Iisaa yiɗi ekkitinki en ɗo'o, e mo ekkitina en wiiki, yaafuye nde njaafantooɗen banndiraaɓe meeɗen gaɗanayɓe en laifi ko gaɗanayɓe en ko wooɗa walaa keerol. Waato e mo ekkitina en ngaɗen ka yaafaaki ko ngele sharel. En mbi'ataa to ɗum hewti tati ko sappo mi waatoto, aa e mo wi'a ngaɗen ka yaafanaaki banndiraaɓe meeɗen gaɗanayɓe en ko wooɗa keerol walaa. Gam ɗawten faamuki ko annabi Iisaa yiɗi wiiki ɗo'o, sey o hokki misaalu bo nonno o woowi ekkitinol maako nder misaalu. O wi'i, gam non ɗum nannditinay laamu Allah e goɗɗo laamiiɗo giɗɗo lima jawdi muuɗum gondi jungo kuwanooɓe mo. Sey o hokki ɗum misaalu, o wi'i, o laamiiɗo e mo yiɗi mo lima jawdi maako gondi juuɗe kuwanooɓe mo. Nde o fuɗɗi limuki jawdi maako, sey ɗum waddanoymo goɗɗo mo o tokkata nyamaande ceede ɗuɗɗe. Bo nonno jannguɗen, o neɗɗo o waawata o yoɓa nde nyamaande haa keerol balɗe maako fuu nder duuniyaaru. Nden o laamiiɗo wi'imo, yoɓam ceede am ɗe tokka e maami. Amma o maccuɗo mo ɗum tokkata nyamaande dicci yeeso laamiiɗo on toriimo wi'imo, ayya yurminanam. O dicci yeeso laamiiɗo on, o wi'imo, waɗu munyal yurminanam mi yoɓete koo ɗume. Nde laamiiɗo on yi'i o waawataa yoɓuki ɗe ceede, sey o wi'i, ɗum sooramo. Nden ɗum soora debbo maako, ɗum soora ɓiɓɓe maako e koo ɗume ko o woodi, gam ɗum yoɓa nyamaande nden. Nde o maccuɗo nani non, sey o dicci yeeso laamiiɗo on o toriimo, o wi'imo, waɗu munyal mi yoɓete koo ɗume, useni yurminanam. Nde laamiiɗo on nani non, sey yurminanimo, yaafanimo nyamaande nden, nden yoofimo. Amma nanu, gaɗa o yaafanaama nyamaande nde o waawata yoɓuki. Nde o wari o toyi bandiiko mo ɓe kuudata, mo o tokkata nyamaande ceede ɗe ɗum yoɓata kuwo to ngesa gam lebbi jowi, sey o ɗeɗɗi daande maako, o wi'imo, yoɓan ceede am ko ɗe tokka e maami. Nden bandiiko mo ɓe kuudata toriimo wi'i, ayya waɗu munyal mi yoɓete, yurminanam. Amma o wanyi, o waɗi ɗum nangimo, ɗum maɓɓimo nder suudu cural, naaki o yoɓi nyamaande nden ɗon. Nden bandiraaɓe maako ɓe ɓe kuudata nde ngi'i ko o waɗi, ɓe nanaayi belɗum, ɓe nganni. Nden ɓe mbi'i, toyka laamiiɗo on. Nden laamiiɗo on noddi o maccuɗo mo o yaafani nyamaande ceede ɗuɗɗe, wi'imo, an a maccuɗo kalluɗo, mi nani jurumɗum ma, mi yaafanake ma nyamaande maaɗa gam a torakeyam. No waɗi an a yaafantaako bandiraawo maaɗa mo tokkata nyamaande? Ashe a kalluɗo, min nde njaafanmaami mi annda ko mi waɗata, gam non amma sey to a yoɓi nyamaande nden ɗon. Sey laamiiɗo on waɗi ɗum nangimo, ɗum maɓɓimo nder suudu cural, gam o yaafanaaki bandiiko mo o tokkata nyamaande seɗɗa. Ko annabi Iisaa yiɗi ekkitinki en ɗo'o dow misaalu ɗum, ma'ana misaalu ɗum, nonno o wi'i, ɗum nannditinay laamu Allah e goɗɗo laamiiɗo gooduɗo jawdi. O laamiiɗo nder misaalu ɗum Allah e hoore muuɗum. nden kuwanoɓe mo in enen ɓiɓɓe Adama. Nden o maccuɗo mo laamiɗo tokkata nyamande nde o wawata yoɓuki haa keerol jonde maako e duniyaaru. In misaalu enen ɓiɓɓe Adama, gaɗamɓe Allah hakke, en mbawata njoɓen Allah hakke ɗe ngaɗɗen, ko en mbawata kisnen ko'e meɗen diga hakke ɗe ngaɗanɗen Allah. Koda ɗum soray en e ɓiɓɓe meɗen e rewɓe meɗen e ko ngoduɗen fuu, en mbawata njoɓen hakke ɗe ngaɗanɗen Allah. No marɗen jawdi fuu, en mbawata njoɓen Allah hakke ɗe ngaɗanɗen ɗum. Sei ni bo nonno o laamiɗo nder yurmende o yaafani o maccuɗo ceede ɗuɗɗe ɗe o tokkata mo, non Allah nder yurmende muɗum, nder yidde muɗum, o yaafanto en hakke meɗen barka hoolaaki Annabi Isa. Nden e re'irde misaalu ɗum nder aya 35, Annabi Isa heeñitiri misaalu ɗum e wiiki, non nyaako am mo dow, waato Allah wonɗon, waɗanta koo moye mooɗon mo yaafanaaki bandiraawo muɗum e ɓernde go'o. Ɗo Annabi Isa e ekkitina en wiiki, sey en jaafano bandiraaɓe meɗen, gaɗanayɓe en ko wooɗa. To en giɗi Allah yaafano en hakke meɗen, enen ma sey arten yaafanaaki bandiraaɓe meɗen, gaɗanayɓe en laifi, ko gaɗanayɓe en ko wooɗa. Bo nonno Annabi Isa ekkitiniri nder do'aare, o wi'i nder do'aare meɗen, mbi'en Allah yaafanamin hakke amin bo non no min jaafanorto gaɗanayɓe min ko wooɗa. Ɗo e holla en wonɗon, to en jaafanaaki bandiraaɓe meɗen, gaɗanayɓe en ko wooɗa, Allah mo dow, hanko ma o yaafantaako en. Gam non Annabi Isa heeñitiri misaalu ɗum e wiiki, non nyaako am mo dow, waɗanta koo moye mooɗon mo yaafanaaki bandiraawo muɗum e ɓernde go'o. Gam non bandiraawo am, ko bandiraaɓe am, nanayɓe ekkitinol Annabi Isa dow yaafanaaki bandiraaɓe, gaɗanayɓe en ko wooɗa, sey nanen ngol ekkitinol. To e woodi goɗɗo gaɗanɗoma ko wooɗa, yaafanamo. To e mi woodi goɗɗo gaɗanɗoyam ko wooɗa, mi yaafanomo. To naa non Allah e hoore muɗum o yaafantaakoyam hakke am, sey ni mi natta kiita Allah ka haa abada nder hiite jahannama. Ɗum e holla en ciya yaafanaaki bandiraawo meɗen, gaɗanɗo en ko wooɗa, yaaray en halkere nder hiite jahannama. Gam non bandiraawo am, to a woodi goɗɗo gaɗanɗoma ko wooɗa, a yaafaaki mo e ɓernde go'o, Allah ma yaafataako hakke maaɗa. O wi'i to en jaafaaki e ɓernde go'o, waato njaafooɗen gejjiten, amma to en mbi'i sey to en ngaatake, Allah nanata belɗum, non bo yaaray en halkere. Gam non emi do'o Allah walla en, ɗawtana en faamu dow ngo'ol ekkitinol, dow no haani njaafanoɗen bandiraaɓe meɗen, gaɗanayɓe en ko wooɗa. To en dara en lima bo non no Bitrus nyumata, ko to ɗum yaari 9 ko 10, nden ngaatoɗen, nden mbi'en en njaafataako. Gam Allah nder moƴƴere muɗum, nder yidde muɗum, emo yaafano en hakke meɗen koo ngele sharel to en torake mo. Allah joomu yidde, joomu moƴƴere, emo yaafano en hakke meɗen keerol wala. Gam non enen ma sey ekkitoɗen gikku maako ngu yurmende e yaafuye, njaafanoɗen bandiraaɓe meɗen, gaɗanayɓe en ko wooɗa e ɓernde go'o, ko ngele sharel. gam jonde jam e teddinki inde Allah. Gam bo Allah ma nana belɗum yafanaki en hakke meɗen. Gam to en jafanaki bandiraɓe meɗen, gaɗanayɓe en hakke. No gaɗirten do'a Allah yafano en, nde o wi'i sei to en jafanake bandiraɓe meɗen, gaɗanayɓe en hakke, ko gaɗanayɓe en ko woɗa. To hanko ma o nana do'are meɗen, o yafano en hakke meɗen. En mbawata do'aki wiki, Allah yafanan hakke am, gam mi yafanaki bandirawo am, gaɗanɗoyan hakke. Amma sei ni do'oɗen bi'en, yafanan hakke am, bo nonno jafonorimi, bandirawo am gaɗanɗoyam ko woɗa. To en jafake ɓernde go'o, Allah ma yafanto en. Gam non emi do'o, Allah hokka en ɓerɗe nde yidde irinde maako, nde yurmende irinde maako, gam jafanoɗen bandiraɓe meɗen e ɓernde go'o. Gam toshiya yafaki meɗen yara en halkere. Jomirawo wallito en, jomirawo ɗautana en famu, jomirawo bo walla en. Tokken ekkitinol annabi Isa nder jonde meɗen, gam joɗoɗen jonde teddinaynde inde maako. Allah walla en. Amin.